okay, kale mbera bwete wejo kubange tambula mpola mpola njagala tandike na kachoke byo kulondo na ko olwaliro kavudeyo ne kalaga teknolojia owomulembe teknolojia owomulembe amanyidwa nga biometric voter verification kits erango ne yagenda okubanga akozesebwa mu kulonda okugenda okubeerawo omwaka ogujja ogwa 2022 mu mukaaga kakati akuuma kano akabayo voter verification kit kakola ebintu ebyenjawulo muulirize bulungi muno mulimu kakasa obukonge mulimu okukwata ebyenkumu by'abalonzi saako n'okukuba ebifaananyi bya face z'abalonzi okakasiza ddala nti beebo era nga okusinziira munnange kubakulira akacyo k'ebyokulonda tekinologiya ono waakuyambako nnyo eggwanga okubeera n'akalulu akajjudde obwerufu kale ng'asinziira mu lukuŋŋaana akakiiko mwekasisinkanidde aboogezi b'ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo Muhammadi amubajje ng'ono mukungu okuva mu kacyo k'ebyokulonda yagenze maaso n'okubanga nnyonnyola akawunvu n'akagga ebikwatagana ku tekinologiya ono akola atya wano wetukola bwetu ti kiba kiki owaayo emirimu kijyage na maaso n'okubanga yekenneenya kaakati nno njagala tuve ku mukumu tutegeere obuuma buno bwaleetebwa bugenda kubanga butambuza butya emirimu mubajje agamba nti ng'okulonda tekunnatandika buli kakonge kaakusooka kubanga kaakusooka okkakasibwa nga kayita mu buuma buno era buli mulonzi anaatuuka mu kifo awalondebwa waakusooka kwekenneenyezebwa oba mulonzi mutuufu era nga n'endagamuntu ye eyisibwa mu kuuma kano okakasa nti ddala y'ono alina okuba ng'akola ki ng'alonda olwo n'oluvannyuma balyoke bakukkirize w'ono omukungu w'akakyo k'ebyokulonda omukulu Muhammadi Mubajje
okuba ekifaananyi kulegesita ye process esooka n'ekimanyi nti abantu bayinza okuba bafaanagana nga balongo naye kati okuwawula abalongo kato ne waso ababiri ene nakato okuwawula abantu ab'ekika ekyo tuba tulina okuteekawo emitendera emirala gy'olina okuyisibwamu kati omutendera oguddako guba gwa kusikaaninga engalo zo naye nga tumanyi nti era n'engalo zennyini si olw abalema nga tebalina na mikono naye kati tugamba nti teri muntu yenna atalina face ya tetulina muntu yenna nga omutwe talina kati face yo nayo ye criteria esembayo wetusanga fingerprints tezimaakinga oba teziriimu oba nga wezimu ezirine nga quality embi tugamba nti tugenda kukosa face yo okuverifyinga ng'omulonzi mu kalulu akajja aka 2026 come January 15th and other subsequent elections tugenda kubanga tuverifyinga abalonzi bwetutyo
kakati ekyo bwekinaba kiwedde kiki ekiddako ekiddako ke kuuma okukebera ebyenkumu by'omulonzi oba anaaba ddala ng'asaanidde nga yoyo gwe bikakasizza oba kakati akuuma era ke kamu kajja kuba nga kakozesebwa okukuba ekifaananyi kya feesi y'omulonzi okakasiza ddala nti yoyo omutuufu
kati wemala okuverifyinga omulonzi te omulonzi oyo tuvaawo tumuwa balot kati balot zize tugaba ku polling station balot ezo wetuba tugulawo polling zesooka okusikaaningibwa balot ezijja kuba mu bukuleti mu katabo buli katabo kajja kubaamu empapula 50 kati ezo balot zetukozesa mu kulondesa zirina okuba nga zezo ku ezo zetwasikaanize ku polling station naye nga tulina kuzirodinga bugundi because kit eno ebanga eriko data w'abalonzi wa information wa district yonna enamba okwawula polling station kati abalonzi abagenda okulonda ano wali wetusikaningira nga tutandika okulonda wetusikaningira operator ne presiding officer wetugamba nti batutekemu ebikumu byabwe awo wenyini wetuinitializingira okulonda nikolaki nekutandika kati balot etugaba zirina okubanga ziryoledde kiti ezimanyi
kiti erina okubanga ezimanyi era omukulu ono ayongeddeko n'ensonga eno
okulonda kuwedde tulina okuddamu tukakase nti balot zetwagabidde abalonzi zezo balot abalonzi zetuli okubala oba waliwo endala abantu zebateeseemu nga ngeri gyetamanyi kati okulaba nga tumala tunakubala kyekisooka okukola tusooka kubala balot ziri zetwagabye zezo ziri mu bokisi netujjamu ezo zebaleeseemu buleesi ndenne netuzawula ku zo zetwagabye kati zino zetwagabye zetugenda okuwaayo wali abantu babale in the presence of political parties buli pate eina kandidati esuubiddwa tejja kuba n'agent buli polling station so abalonzi abo kababeerawo balot zirina okuba either zenkana oba ziri less than the number of voters at that polling station ku mulundi gwetogera kusanga sinario ng'olaba nti ate balot zisuseko okusinga n'abalonzi ekyo kisuubira kubeerawo ku luno
kaakati mubajje ono annyonnyodde nti akuuma kano tekagenda ku intaneti era kino kigendereddwamu okukakasa nti okulonda tekutaataganyizibwa mu mbeera yonna oba nkuba oba musana oba ki oba tekinologi oba intaneti kweri oba teriikagamye nedda tewali kijja kuba nga kikataataganya
internet onako faso wote gina kubela kwa nienga manyi au sensitive yes because usually so as not disrupt the electoral process we don't use internet yes omkutu wetukosa strike loading data kumasimu neto youtube netukina kwa whatsapp iti ewe nati vigina kukiziwa kuna kuruonda ransonga tetuwa gala watume na kutataganya bia kuruonda so obu mate vigina kubela kwa internet obu mate vigina kuwa preloaded with data wawalonzi
kakati Richard Kamugisha ngono akolango mutesitesi omukulu wakachoke byokulonda anyonukude ibuze ebyo byonna bannayuganda ebibadde byomutwe nategeeza nti ekisooka obuuma buno tebugenda ate kumalira balonzi budde kubanga mu nnyiriri kitwala justi obusekonda nga 3-5 bwokka okubanga omulonzi kamaze okubanga kamukolako
buri kifo ekironderwawo kigenda kubeera n'obwoma bubiri kamu bwekafunebizibu akarara kajja kuba bwekali ate na constituency zijja kubeera n'obwoma burara bwa standby na buri bubiri bwefuna ekizibu tujja kuyingizaho akarara kuva ku constituency level ekyokubiri buno obwoma buruna power bank buruna amasanyarazi gava ku power bank eri ku mabali ekisooka babu charginga bwafuna omururu guwera kuva mu factory busobora kukoresa awa 10 gateburi charge kati saawa ezokulonda kuva saawa emu kutuuka saawa 10 oba nezisukamu akuumaako kajja kukora bulungi obuuma buno teburi network tebukwatagana n'oburara gye bubeera kakozesa android system ngeri y'esimu kajja kuba kakorera offline n'olwekyo tewali omuntu ntasobora ku bano bakozesa bya karimagezi ntasobora kuyingiramu mu data yaffe nakore tekisoboka kubanga
kale nembeera bwetyo bweri akacyuka ebyokulonda yewe kati wekongedde okubanga keteekateeka era obuuma muwulidde engeri gye bugenda okubanga bukolamu.